hadiyana xaalugu oo abaari keentaya isha igaga qarinay. Hadiyana numal iyo urku taala mooye wax wanaaga ka arag. Hadiyanan xaalugu oo abaari keentaya isha igaga qarinay. Hadiyanan umaliyo urku taala mooye wax wanaaga ka arag. Sida arka migayood marka eray la yeelaaba hadda toofagaygii u naxayso ii badan. Sida arka migayo marka eray la yeelaaba hadda toofagaygii u naxayso ii badan. Sukeni maino wadiga afkarashada ubiga garidayo dhacantana wadkeeyay. Sukeni maino wadiga afkarashada ubiga garidayo dhacantana wadkeeyay. Anna muskaygan afka gacanta saariyo adna marku taaklayn ku idlayso maalmahan ifka kugu hadayo inna telna haydigan. Anna muskaygan afka gacanta saariyo adna marku taaklayn ku idlayso maalmahan ifka kugu harayo inna telna haydigan. Erga waa la soora abti laga dhageysta lo'unka wixii jira. Haddii ay ku aragtay rakiyaa nigmadaaye igu ka arbeebimi. Erga waa la soora abti laga dhageysta lo'unka wixii jira. Haddii ay ku aragtay rakiyaa nigmadaaye igu ka arbeebimi. Dirbayso adigo aqoonu leh idigno xarayse jiljile aduunyada. Waata dirbayso adigu aqoonule adigno xaraysi tiltila adduunyada. Umagisha ruuxno adagiyo labootidu waa wax lagu hambinaya qof kastaba ayaami. Umagisha ruuxno adagiyo labootidu waa wax lagu hambinaya qof kastaba ayaami. anna falaka meeriyo nafsi aan adeegsado adna marku taaglay ku idlayso maalmaqan ifka kuugu harayo inna teelna haydigan. anna falaka meeriyo nafsi aan adeegsado adna marku taaglay ku kidlayso maalmaqan ifka kuugu hadhayo inna teelna haydigan.